waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dowlad goboleedyada hoos yimaada Australia ayaa waajihi doona baaritaan ballaaran oo ku saabsan natiijooyinka iyo saameynta xariga dhalinyarada. Waxa kale oo il gaar ah lagu eegi doonaa sababta carruurta ka soo jeeda First Nationsku si xad dhaaf ah loogu xiro xabsiyada. Warbixinta naga soo gaadhay T. Mitchell oo SBS ka tirsan ayaa ka hadlaysa.
Like my mum and dad met in jail, and jail was just a bit normal growing up, and then
hooyadii iyo aabbahay waxay isku barteen xabsiga gudihiisa. Xabsiguna waxa uu ii ahaa wax caadi ah markii aan korayay. Markii aan aniguna bilaabay inaan xabsi galana, marar badan oo aan la tirin karin ayaan ku soo noqnoqday, ayay tiri. Sidaana waxaa tiri gabadhan la yiraahdo Rocket Bretherton oo ah haweenay reer Noongar ah oo ku kortay jawi daroogo iyo rabshado qoysle markii ugu horreysay ee la xidheena ay da'deedu ahayd 15 jir. Rocket hadda waa wariye ka shaqaysa ama ku shaqaysa warbaahinta podcastka, waxa ayna ka hadashaa oo u ololeysaa isbeddel iyada oo abaalmarino badanna ku guuleysatay. Waxay kale oo ka soo shaqaysay hay-adda Justice Reform Initiative muddo 3 sano ka badan. Rocket waxa ay sheegtay in gobollada Queensland iyo Northern Territory lagu xidhay ku dhowaad 30 jeer.
I was sort of all the time just waiting to get done, waiting to go back in the jail, like I knew it was coming.
Mar kasta waxa aan sugu jiray inta la iqabanayo oo dib la igu soo celinayo xabsiga. Waan ogaa in la iqaban doono. Waxaan iibin jiray daroogo si aan u daboolo baahidayda. In la xidhana culays iguma haynin, sababtoo ah xabsiguba wuxuu ii ahaa meel aan nasasho ku helo, ayay tiri. Waxa aad ugu adkeyd gabadha in ay ka xadhag furato mar uun xaaladda iska daba wareega ah ee ay ku sugnayd.
I tried many times to get off the drugs when I come out of jail, but there's absolutely no support when you come out of jail. You sort of just
marar badan ayaan isku dayay in aan joojiyo isticmaalka daroogada marka aan xabsiga ka soo baxo, laakiin ma aanan helin cidiga taageerta. Marka xabsiga laga sii daayo, inta dabada lagu soo saaro oo baa laga tagaa ama waxaa lagu geeyaa meel kale oo xabsi u eka ah hadii lagu xukumay dib u jahayn, ayay tiri. Carruurta qaarkoodna dhibaatadan iyo dembiyada la xidhiidha waxa ay bilaabaan iyaga oo ka sii da'yar meeshii ay Rocket ka soo bilowday. Gobollada qaarkoodna da'da carruurta xabsi lagu geyn karaa waa 10 jir. Arrintan ayaa waxaa hadda lagaga doodi doonaa baaritaan uu Senatka Australia ansixiyey 7 todobaadkii lasoo dhaafay. Motion uu keenay David Shoebridge oo ka tirsan xisbiga Greenska ayaa laga ansixiyey baarlamaanka gudihiisa. Qodobada baaritaanka ee motionka la ansixiyey ayaa baarayaasha faraya in la hubiyo in xuquuqda carruurta lagu xadgudbo iyo in kale, iyo waxa waajibka caalamiga ah ee Australia saarane uu ka qaba arrintaa. Waxyaalaha baaritaanka lagu eegayana waxaa ka mid ah eedeymaha darxumaynta, isticmaalka qalab koofiyad u eg oo eedeysanayaasha madaxa loo geliyo lana yiraahdo spit hood, taas oo ka joojisa baa la leeyahay eedeysanaha inuu candhuuf tafo. Waxaa kale oo lagu eegi doonaa buuxinta xadaafka ee xabsiyada carruurta iyo nidaamyada dib u jahaynta. Anne Holland oo ah gudoomiyihii hore ee carruurta qaranka Australia ayaa sheegtay in nidaamka cadaaladda ee dhalinyaradu uu ka mid yahay meelaha ugu daran ee dalka lagaga xadgudbo xuquuqda aadanaha.
The most vulnerable children in the country, and that is what we're talking about. These are children who have serious
waxa laga hadlayaa waa carruurta ugu nugul dadka, carruur leh dhibaatooyin maskaxeed, naafooyin horumarineed, dhibaatooyin waxbarasho iyo dhaawac nafsi ah, badankooduna waa dhibanayaal dembi, ayay tiri. Warbixin ay Holland soo saartay bishii Agoosto ee sannadkii hore ayay ku sheegtay in siyaasadaha adag ee dowlad goboleedyadu ay yihiin kuwa aan caddayn cilmiyeed ku dhisnayn oo aan yaraynaynin dembiyada. Waxa ay ku talisay in si dembiyada dhalinyarada loo yareeyo la maalgeliyo adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada, hooyga, caafimaadka iyo ilaalinta carruurta.
I guess the question arises is what does it take to get action on evidence? What we've seen is that we are neglecting.
سؤال شو واحد تاعي ما حكيني أما كيني إن إن أنا لقوا دق من عطين إن تاني نضيعنا عرورتها أيه إنه هتنا عقابنا مركا أيدن بقلان دلال كله سداس مسميان أيه تري. Waxay kale oo warbixintoodu soo jeedisay in dawladda federaalka ah ay dhisto guddi qaran iyo wasiir gaar ugu xilsaaran daryeelka caruurta iyo sidoo kale heerar qaran oo lagaga cabir qaato heerka daryeelka ee aan laga hoos mari karin.
This is a landmark inquiry that's looking at a very big problem that crosses all the federation.
Baaritaankan waa mid taariikhi ah oo eegaya dhibaato weyn oo aan xuduud lahayn. Arrintani waa dhibaato qaran oo ku habsatay ummadda, ayay tiri. Ma aha markii ugu horeysay ee baaritaan noocan la sameeyo. Waxaa jiray baaritaan hore oo uu hoggaaminayay senatorka Paul Scar oo ku saabsanaa arrintan, balse ay ka soo dhex gashay oo ay hakisay doorashadii federaalku.
The evidence we heard was significant and deeply disturbing, and we received submissions from over 200 important stakeholders.
Adeemaha aanu maqalay waxa ay ahaayeen kuwa naxdin leh, waxaana talooyin noo soo gudbiyay in ka badan 200 oo hay'adood, ayuu yiri.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts, but not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something you're impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention that everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Waxaa weli walaac laga qabaa caruurta marka la xidho keligood lagu go'doomiyo qol cidla ah iyo tirada badan ee caruurta ee xabsi gudihii ku sugaya xukun maxkamadeed.
Three quarters of the children in detention are on remand, and that number has increased by approximately 10% over the last few years.
Saddex meelood meel caruurta xabsiyada ku jirta waxa ay ku sugayaan maxkamad. Sanadihii ugu dambeeyeena tiradaasi way sii korodhay. Waxay sii korodhay aan dhahdee 100%. Tirada xabsiyada ku jirta oo ah ku dhowaad 800-na 60% waa caruurta First Nationska, ayuu yiri. Senator Shoebridge waxa uu sheegayaa in nidaamkan uu yahay mid fashilmay.
And I don't think you could come away from hearing the data we heard about the incarceration rates of First Nations peoples across the country and not think that it is a deeply racist system targeted against.
Ed walba oo aragta xogta ku saabsan xariga dadka First Nationsku ma dafiri karo in nidaamkan uu yahay mid ku dhisan takoor iyo unsuriyad, si gaar ahna u beegsada dhalinyarada asaliga ah, ayuu yiri. Wasiirka arrimaha dadka Australia ee dhulka loogu yimi Malandiri McCarthy ayaa iyana sheegtay inay aad uga walaacsan tahay heerka sare ee xadhigga dhalinyarada asaliga ah. Waxa ay sheegtay in ay dawladdu ka shaqaynayso nidaam ah in maalgelinta la siiyo dawlad goboleedyada lagu xidho shuruud ah inay dawlad goboleedyadu gaadhaan yoolka Closing the Gap, oo ah yaraynta sinaan la'aanta u dhaxaysa dadka dhulka loogu yimi iyo bulsho weynta kale ee Australia.
And it is the frustration in terms of trying to reach out to states and territories about adhering to the agreement. There's no penalty in the agreement.
Waa niyad-jab in aanu jirin hab dowlad goboleedyada loogu adkeeyo inay u hoggaansamaan heshiiska. heshiiska kuma ay jirto qodob ciqaabahi. Sidaa darteed waxaanu hadda eegaynaa sida maalgelinta federaalka loogu xidhi karo fulinta yoolkaas, ayay tiri. Cadeymo ayaa muujinaya in sidii gabadha Rocket oo kale ay dadka First Nationsku ku soo noqnoqdaan dembiyada haddii ay markii ugu horreysay ka bilaabeen da'dooda oo yar.
You just got to ask yourself, why are we, you know, stuck on this system that's not working, you know? We know that jail, you know, the younger a person goes...
Waa in la isweydiyo sababta aynu ugu sii dhiganahay nidaam aan shaqaynahaynin. Waxaa la og yahay in qofka lagu xidho da'yaraan uu u badan yahay inuu ku soo noqnoqdo nidaamka cadaaladda. Waa in aynu helno nidaam kale, waayo kan aynu hadda raacna ma shaqaynayo, ayay tiri. Rocket waxa ay sheegtay in ay nolosheedu isbedeshay kadib markii ay heshay taageero ay ku dareentay in la qiimeeyay. Ugu horreyntiina barnaamij xabsiga dhexdiisa ah ayaa loogu ogolaaday in ay noqoto wariye ka hadla podcast.
You know, a lot of people reached out to me and just said, oh my God, like, I just can't believe...
dad badan ayaa ila soo xidhiidhay iyagoo oo leh, waxaan ka naxnay nolosha aad soo martay, aniguna waxaan ku soo koray anigu oo moodayay in nolosha aan ku jirayba ahayd mid caadi u ah dadka oo dhan, ayay tiri. Haweeneydan la yiraahdo Leanne Liddell oo ah qareen reer Arunda ah, waa dadka dhulka loogu yimiye, ayaa la soo xidhiidhay Rocket si ay u siiso talo. Leanne waxay waagaa Northern Territory uga shaqaynaysay heshiis ku saabsan heerka cadaaladda ee dadka Aboriginalka ah.
I basically said, you know, it needs to sort of be like a 6-month program. It needs to be an alternative to prison, and it needs to be, you know, wrap around support, like you need to get help with your trauma, you need to.
Waxaanu ku talinay in la sameeyo barnaamij dib u jahayn ah oo socda ilaa 6 bilood oo lagu bedelo nidaamka xabsiga, isla markaana bixiya taageero dhameystiran. Waxaa lagaga caawinayaa bogsiinta dhaawaca niyadeed, u diyaarin shaqo, waxbarasho, iyo wax ka qabashada sababta markii horeba horseeday dembiyada sida isticmaalka daroogada ama rabshadaha qoyska, ayay tiri. Guddiga baaritaanka senatka ayaa si gaar ah loogu amray in aragtiyo laga aruuriyo dadka iyagu la soo falgalay cadaaladda dhallinyarada, isla markaana ay raadiyaan xalal kale oo wax ku ool ah. Guddiga baaritaanka ayaa fikir iyo talo ururinta sii wadaya ilaa 19-ka bisha Diseembar, waxa ayna warbixinta kama dambeysta soo xereyn doonaan bisha Maarso ee sanadka dambe. Warbixintan waxaa soo diyaariyey T. Mitchell oo ka tirsan SBS News.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.